tubulira tuzuule omukyamu mukwano gwa luno omusajja bwajja nafuna omukumi we n'amussa mu magoba omuzigo apangisa kale kibeeri lyalinga omuntu walaba okuzimbira oba n'apangisiza omukumi we kubeera kwagala okumutuma okumufuna n'omukyala nakkiriza ebintu bwe bityo naye omukazi kasamanya nti mwefunye aba wanuga okuwulirira nti oganza robina ye n'amala amanya omuganzi wali basula kuwagulya amaterete ye n'omuganzi robina so n'atamanya nti ekibeera kyamutengula noono omuganzi robina kyekimutengula nga n'omusajja w'omumunsi tomusangayo nga nawe okumufumbira wasoba kwetala bw'obeega batwalayo embuza wokaleku obube kuba owanga omuntu owamwekumira naye era ŋŋamba ekibeera kyakutengula noono omuganzi robina kyekimutengula laba nno wajja n'ennugwalaga bwannannyini gy'oli nti bajja bombi okuva munda yennyina tyoba olugoba lwanyuma lulwekuba naye nga bw'afuna ebbali guba musango lwazima bwemanya omusajja yasalawo gyamutonderwa oli mujja ogwotamira omulanga bwemage
ani aluleeta ng'omusajja yasazeyo sibanze ne mutebe nange byakajanja sibambiyidiri obukyafu babuveeko abanyiride bamamwe bali kuyonja ani aluleeta ng'omusajja yasazeyo sibanze ne mutebe nange byakajanja sibambiyidiri obukyafu babuveeko abanyiride bamamwe bali kuyonja
kale duniya nze mmanyi bwe mba njirwanyisa oba muzigo oba wakalenga bwe mbandaba twemanya abakazi ffe tugambibwa bugambibwa laba bbaawo bwajja nange nansinkana atandika mpolampola atera kutengule n'erinnya n'akutuuma lya mulungi wa kuno n'ebbeere wadde lyagwa kasiita akumatira akuwaana n'akugamba lyenna linnayagalanga batwekubye obubi n'ebintu bwe bityo mbwera kkoosiza abalala be nalindabye kale akuwaanira ddala atera akutengule ate kisukkako olwakusanze gyosula kasala bawakawo neekubulirikosula enswa malazibwa gyozannya n'abakuno onamuvuma kiwusa ekisingayo obubi bw'omujjakosula gwa kukikeeka waakiri ne bw'omutamira nti obaana kutya dduke bagondera ddala ddala otera omusasire n'ekyokuba omufumba akyegaanira nawo kati nsobi ki gye ninaze kwasinkanye bw'omusajja oba obonenya kuba yantengula ng'ekira lya mmere mba nakiza luddawa
ani aluleeta ng'omusajja yasazeyo sibanze ne mutebe nange byakajanja sibambiyidiri obukyafu babuveeko abanyiride bamamwe bali kuyonja ani aluleeta ng'omusajja yasazeyo sibanze ne mutebe nange byakajanja sibambiyidiri obukyafu babuveeko abanyiride bamamwe bali kuyonja mwebale
Sibanze ne mutebe nange byakajanja sibambiyidiri obukyafu babuveeko